Namhlanje ke siyaqhubeka nentshumayelo zethu encwadini yabase Philip intshumayelo ekhuluma ngokuhlanganyela ekusupporteni ivangeli noma ekuqhubeni ivangeli njengebandla likaNkulunkulu. Ngesonto ledlule uStuart wasithatha emavesini andulela lawo ngicanga kusukela kwesi 12 kuya ku 26 khuluma ngendaba yempilo edriver noma eqhutshwa ivangeli. Namhlanje ke isihloko sethu simi lapha ekutheni ukuhlanganyela noma ubunye evangelini, united in the gospel, noba ivangeli lenza lowo msebenzi. Bazalwane, ngicela sithobise amakhanda, ngicela uNkulunkulu asisize. Baba ongcwele, siyabonga ukuthi uma sivula iBhayibheli usinikeze lesi sibusiso sokukwazi ukuzwa iphimbo lakho wena ukhulumisana nathi. Nkulunkulu wethu ongcwele, kuyisipho baba wethu othandekayo esingavamile. Ngiyakhuleka ukuba usenze sivame phakathi kwethu sisabheka izwi lakho Nkulunkulu wethu ongcwele, kube yilowo nalowo ezwe ivoice kaNkulunkulu ikhulumisana naye, uhlangabezana nathi kwi-point of our needs ngamunye ngamunye. Nkulunkulu wethu ongcwele, ukuze siphume kule ndawo kuyilowo nalowo enhliziyweni yakhe enesiqiniseko sokuthi impela uye walalela izwi likaNkulunkulu ophilayo okhulumayo phakathi kwabantwana bakhe. Siyacela ukuthi ukwenze lokhu ukuze ukukholwa kwethu kungami ngokuhlakanipha nangamazwi abantu, kodwa kume ngokuzambula kwakho nasemandleni akho njengoNkulunkulu. Kwenze lokhu for udumo lwakho ke Nkosi, ngoJesu Kristu iNkosi yethu. Amen. Angazi noma niyayiqaphela yini le nto, ngicabanga ukuthi emhlabeni wonke lo mkhuba noma le nto ebizwa nge-segregation yokuhlukaniswa kwabantu ngokobuzwe babo kade yaphela eqinisweni. Kodwa uma uzoqaphela abantu uma behlangene, noma kungathiwa bahlangene emgidweni, noma ngabe kuthiwa kwenziwani la kuqoqekele khona abantu abaningi, uzothola ukuthi siyathanda ukuthi sidrowekela noma we gravitate kubantu abafana nathi, nabacabanga njengathi, nababukeka njengathi, noma abakwi-age yethu nangobuhlanga bethu. Noma mhlambe uma sihlangene nje kumhlangano ovulekile, uyothola labo abaqamqam ngepolitiki badonsekela kulabo abagqoka ingubo ezifana nezabo ngokwepolitiki. Amen bazalwane. Noma mhlambe labo abacebile abakwazi ukuhlangana emhlanganweni yeyicebi, uyabona uma kuhlangene wonke umuntu uyayithola iy'quma mayihlanganya zidonselekelanga ndawonye, uyabona ukuthi labo-ke abadla imbuya ngothi nabo uyabona baqoqeke ngandawonye. Ikuthina le nto yokuba segregated uma sihlangana, noma yokwahlukana uma sihlangana, either ngokobuzwe noma ngokwemfundo noma ngokwengcebo noma ngokwama-status-ke nje emphakathini esihlala kuyona. Amen bazalwane. And nasebandleni-ke likaNkulunkulu iyayithola le nto ukuthi igcine isiyenzeka namanje iyenzeka, and uma ibandla lingekho intentional ukuba lilwe nayo, iyaqhubeka nje naturally, ingaqhutshwa muntu ngoba into ekuthina. Why? Ngoba isono sisenza sibe segregated, sizisegregate, singabathatha abanye abantu njengabantu abaworth ukuthi babe ne-relationship yethu. Amen bazalwane. So-ke lo mqondo wawutuswa kakhulu ngesikhathi sokuqala kwe-20th century kwakune-movement eyayibizwa ngokuthi i-homogeneous unit principle, eyayincoma ukuthi uma ufuna ibandla lakho likhule umele ukuba urisha abantu abafana nawe, ungabanaki abanye abantu abangafani nawe. Amen bazalwane. Lo mqondo-ke waze wagcina usungene nangaphakathi ebandleni likaNkulunkulu kubantu abakholwa ivangeli. Uthola ukuthi ibandla labo lohlanga oluthile bephakathi kwezinye iy'nhlanga beqhutshwa-ke yilo mqondo we-homogeneous unit principle yokuthi each ethnic group must reach its own. Amen bazalwane. Ngabe ngasho phambilini ukuthi ngafika ngizwe kuyisho i-bookshop ngoba nizosuke niqonde ukuthi kwakukuphi. Ngafika amakhehla amadala ekhuluma nga olomqondo we homogeneous unit principle. Ukuthi hayi abantu abamnyama nje faneke bapushelwe ema township nje bayo risha abantu bakuba bamnyama bangezwi la emabandleni ethu. Uyabona? Nathi mina kwenile ebandleni likaNkulunkulu kuhleka nje. Yangisiza ke lento cha nje uNkulunkulu wangikholela kule ndoba. Ngabhukula ngaleso sikhathi ukuthi into yokuba kuliwe nayo le ngcolisa ibandla likaNkulunkulu. Amen bazalwane, ibandla likaNkulunkulu le inhlanga zonke. So ke la eChristchurch Pinetown asubscribe lapho noma asisayini kulombono. Amen bazalwane, thina siyakholwa lapho ukuthi inhlanga zonke ngokwahlukana kwazo zingcenye eyakha umbuso kaNkulunkulu. So ke sithanda ukubona ibandla linjalo nje lihlanganisa inhlanga zonke, sikhululekile ngaphansi kokuhola umoya ongcwele ukuba sikhonze uNkulunkulu ngendlela esithanda ukumkhonza ngayo, kodwa not ngoba kukhona imiqathango esibekelwe yona. Makabonge uJesu. So ke la umpostoli uPawula uloba le ncwadi yabaseFiliphi usejele uboshiwe lo belibandla ayelitshalile noma ayiqalile endaweni edolobheni lamaGreki elalingaphansi kombuso wamaRoma iFiliphi. Makabonge uJesu. Ulobela ukuba alikhuthaze ngaphansi kwesimo esilukhuni se-persecution, sokuhlukunyezwa kwalo leli bandla alibhekene nakho, lihlukunyezwa abangakholwa abaseFiliphi. Makabonge uJesu. And kwakunaleyo nhlupheko yayingaphandle, kuphinde kube nengozi yayingaphakathi eyayizoholela ibandla ekutheni lahlukane, eyayivuswa abesifazane ababekuleli ibandla ababe neprominensi ebandleni, bebalulekile ebandleni. Umuntu uma ebalulekayo ebandleni ugcine senequqabana lakhe olumphakamishayo, awukwazi ukuba ube ngobalulekile kwigroup yabantu ngaphandle kokuthi uphushwa igroup ethile ikumasaji igo yakho, ikutshela ukuthi wena usemqoka kunabanye abantu, uvumeke nawe ukukhukhumala uphakameke ugcine usuneprominensi ebandleni likaNkulunkulu. Ebandleni likaNkulunkulu akekho umuntu oprominent. Amen bazalwane. It doesn't matter ukuthi ngubani, siyalingana, singamalungu omzimba wenkosi uJesu, sineyindima ezahlukene uNkulunkulu asiphe noma asiquiphe ukuba sizidlale. Akekho umuntu osemqoka, munye kuphela osemqoka esimphakamishayo nesifunaziwe ukuthi ebandleni lakhe usemqoka uJesu lo, hayi enye indoda, hayi omunye umuntu. Makabonge uJesu. Leli bandla-ke lalikule ndawo yaseFiliphi okuyidolobha elalisemqoka kakhulu, ngoba wonke amasosha noma okapteni bezombutho wezempi wombuso wamaRoma, uma sebethatha umhlalaphansi beba ngama-veterans, babe-retire-la kule ndawo yaseFiliphi bahlale khona. Manje uyabona ukuthi indawo yayibalulekile le, yayibaluleke kwi-emperor ngoba yayazi ukuthi kuhlezi iy'nkuzumalanga ezikwazile ukuthi zimzuzele umbuso lo asenawo lo obusayo. So ke nezakhamuzi-ke zalapho zaziyiqhenya kakhulu, zinikezwe nelungelo lokuba izakhamuzi ngaphansi kombuso wamaRoma, okwakuyinto eyayingandela ezinye izizwe zazingaphansi kombuso wamaRoma. So ke babe nalokhu kuyiqhenya okukhulu okubonayo lapho uma ufunda incwadi yezenzo esahlukweni sika 16 verse 19 ka 21, uPawula bayashumayela ngalo wesifazane owayesigqile nomoya wobungoma, owayelokhu ebancoma ethi laba amadoda kaNkulunkulu, banomoya kaNkulunkulu, bashumayela iy'ndaba zikaNkulunkulu zonke iy'nsuku. Uma bebona emayebona uPawula akhulume lawo mazwi, waze wanengeka uPawula. Engicabanga ukuthi mina nawe sasingajabula kabi ukuthi hayi kusho ukuthi siyaziwa. UPawula wabona idemoni, warebuke umoya, waphuma umoya wedemoni kuleyo wesifazane. Labo-ke lo wesifazane owayezigqila zabo babona ukuthi bazolahlekelwa imali ababeyizuza ngalo, bathatha uPawula noSila babayisa kwi-magistrate. Uma befika kwi-magistrate, lalela ukuthi bathini, okwamazwi akhomba ukuthi laba bantu babezigqaja kangakanani ngobuzwe babo noma nge-citizenship yabo wombuso wamaRomani. Evesini ka-21 bathi laba bantu phambi kwemantshi, Laba bantu bafundisa imikhuba esingavunyelwe ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma. Uyayizwa leyo nto? SingamaRoma thina, sinendlela esiphila ngayo okungavumeleke muntu ukuthi azoletha ezinye indlela ephambeneyo nale ndlela thina abangaphansi kwalo mbuso wamaRoma noma esiyizakhamuzi zamaRoma okungavumelekile ukuthi siphile ngayo. Amen, bazalwane. So abazalwane babe nenkinga mhlambe ngokuthi babenqaba ukwenza imikhuba eyayenziwa yilezi zakhamuzi zamaRomani, ngoba sebengabazalwane. Eminye imikhuba eyayenziwa lapho kwakukwenza kunikela iminikelo emathempelini abo, benikelela i-empire, yayikhonzwa njengonkulunkulu. Uma umntwana kankulunkulu awukwazi ukwenza leyo nto. So ke zonke lezi zinto zazenza ukuthi baxwaseke emphakathini wasePhilippi. Makabonge uJesu ngenxa yevangeli. Uyalobaba uPawula, uloba le ncwadi ayilobayo, ulobela labazalwane ukuthi abakhuthaze ukuthi esinene esinjengalesi bamele ukuphila kanjani within ibandla kaNkulunkulu kuqala, ukuze uma bepheleliswa ebunyeni bathola amandla okwazi ukumelana nesimo ababebhekene naso esasibacindezela sivela ngaphandle embusweni. Makabonge uJesu. Mabili kamaphuzu engifuna ukuba siwabheke kafishane. Umxolisi uthe mayebona i-outline yami, kuyoshona ilanga mfundisi. Uyazi abefundisi bafana nani nje bazalwane, banale lo mqondo we-awe lodwa okukhonjwa uNkulunkulu. Angazi ukuthi ubani owafaka lo mqondo emabandleni. Abazalwane babheke isikhathi, uma ubheke iBhayibheli isikhathi sasingabhekwa nje. Abantu uma beze enkonzweni uyabona bakhonze balandela uJesu, uJesu aze abadabukele athi sebelambile abenzela ukudla nina njena. Hayi bazalwane, hayi funa siwukhiphe lo mqondo. So ngizomphoxa-ke ngoba ngizuthatha isikhathi eside. Okay, mabili amaphuzu engifuna siwabheka fishane. Iphuzu lokuqala ukuhlala nihlangene noma nimunye nokuba kukhona isimo noma abantu abamelene nani njengabazalwane. Kungathi ngoba nibhekene ne-opposition bese nilahlekelwa ubunye. Kungathi ngoba mhlambe nicindezeleka bese nilahlekelwa ubunye njengabazalwane. Yile nto uPawulu afuna ukuyidlulisela kulabazalwane kuverse 27 kuya ku-30. Ibandla liyi-team eyodwa, line-mission eyodwa. In spite yokuthi libhekana ne-opposition enjani, le mission kudingekile ukuba ibe carried out. Amen, bazalwane. Lokho kwenza ubunye bubaluleke ngaphezu kwezinto zonke ebandleni likaNkulunkulu. Amen, bazalwane. Sikhuluma nge-evangelism ngendlela yokuncokola, into eserious kabi leyo bazalwane. Uma uNkulunkulu eletha amathuba okuthi niqeqeshe ukuze nikwazi ukukhuluma ngevangeli, uma u-serious ngevangeli, you're gonna be here ukuze ufunde ukuthi kukhulunywa kanjani ngoJesu lo okholwa nguye. Amen, bazalwane. Ayikho into yoba amahloni nehlazo sesimile phambi kaNkulunkulu ungakaze nje mina ngingakaze ngikhulume nje nomuntu ngoJesu. Ujabulela ukungena ezulwini ubona amanxeba okubethelwa kwenkosi uJesu ukuze uhlengwe. Ucabanga nange-Great Commission asethembe ngayo yokuthi asihambe siye ezizweni zonke senze izizwe abafundi bakhe. Wenitholakala ukuthi awuzange ubambe izandla uthi rally behind the gospel kanye nabazalwane bonke. So ke asiyithathe serious lezi zinto bazalwane ngenxa yokuthi ukukhonza kwethu uNkulunkulu sikuthatha serious. Makabonge uJesu. So ke sengiyibekile izinto ezazi cindezela leli bandla, kwakune pressure from without, kune pressure from within yokungezwani kwalaba besifazane ababe kuleli bandla. Amen, bazalwana. Ngazi ukuthi babe ngene kanjani ukuthi babe prominent ebandleni. Ungenza i-research kodwa bona babe prominent, bene influence kuleli bandla, bengezwani, benokunqubuzana. Uyakuthola leyo nto esahlukweni sika 5 verse 2. So kuPawulu uyaloba ukhuthaza labazalwane ubanikeza izinto ezintathu okufanele bazenze. Okay, number one, uthi ebandleni laseFilip nakuthina namhlanje, hambani ngokufanele ivangeli. Ingxenye yokuqala sathi kwenzeka evesini ka-27, uthi kuphela, only, hambani ngokufanele ivangeli likaKristu. Phelani, ziphatheni, khulumani, hambani, yenzani ngendlela efanele ivangeli lenkosi uJesu. Impilo yenu ngaphansi kwalesi simo enibhekene naso ayigavenwe ivangeli. Makabonga uJesu. Ngemuva kokuyiphatha komuntu, i-citizenship, indlela ophila ngayo, iveza ukuthi where do you belong. Amen, bazalwane. Uma ungumntwana kaNkulunkulu, awukwazi ukuba comfortable uphile ngazi ukuthi umuntu wezwe nje. Makabonga uJesu. Where you belong determine ukuthi uyikondakta kanjani, uyiphatha kanjani phakathi kwabazalwane nasemphakathini uNkulunkulu akubeke kuwona. Makabonga uJesu. So kuPawulu uthi kulabazalwane, into eyodwa kuphela engicelayo kunini, hambani ngokufanele ivangeli. Iqeda istori leyo. Indlela okhuluma ngayo, indlela orelate ngayo komunye, indlela ocabanga ngayo ngabanye abantwana bakaNkulunkulu ayibe in line nevangeli leli elisihlanganisayo, leli uNkulunkulu akha ngalo isizwe sakhe esisha. Amen, bazalwane. Akusona isidawu, ibandla kaNkulunkulu asisona isidawu sokuthi abantu bazothola ipromotion bagcine sebethatha ibandla kaNkulunkulu engazi ukuthi yinto okufanele ukuthi iveze ubumqoka babo. No, ibandla likaJesu alithenge ngegazi. Umakoti kaJesu lo. Amen, bazalwane. Lithi iBhayibheli labo uNkulunkulu abathembe ngokuthi bafundise izwi, bahole ibandla lakhe, bazozilanda ngento zonke abayifundisile ebandleni lakhe. Amen, bazalwane. That's how serious it is ukuba ingxenye yebandla likaNkulunkulu. It is wonderful at the same time. Makabonga uJesu. So kuPawulu uthi kuleli bandla lokuqala okufanele ukuthi bayijonge, bayiqaphele, indlela abahamba ngayo, indlela abasiphethe ngayo, indlela abaphila ngayo phansi kwencindezelo ababhekene nayo. Makabonga uJesu. Of course lapho uPawulu usebenzisa umqondo ababengawo labazalwane ngama-benefit ababewazi ukuba izakhamuzi zaseRoma. Babazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukuba i-citizen ye-Roman Empire. Uyathola ngelinye ilanga uPawula bembophile uma ethi uyi-citizen yaseRoma, lashintsha icala watransportwa ngenxa yokuthi uyi-citizen yamaRoma. Kwakusemqoka kangako. Uthi ke lapha uPawula, kanjalo nimele ukuthatha i-obligation yokuba ngama-citizens asezulwini, niphile ngendlela efanele ukuze nithokozele ama-benefits. Amen. Siyawathanda ama-benefits okuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Uyithola leyo nto nangemkhuleko yethu. Amen. Uma abazalwane kukhona into ebamotivate ukuthi bazile ukudla, ingoba befuna ama-benefits, not ngoba befuna ukukhula enkosini. Uma esenkingeni umntwana kaNkulunkulu, size simtshele ufanele uzile ukudla, umhlangano leyo nto uthi akazile ukudla, umuntu ongakaze akuzilele ukuthi umuntu akwazi ukuphila impilo eright ukuthi ngoba usebhekene nesimo sa uPaul akasho ukuthi abazwile ukudla labazalwane ukuthi abaphile ivangeli phansi kwenhlupheko amen bazalwane umqondo lo ophambene neculture yethu thina sifuna inhlupheko iphele sizozwa lethi uPaul uthi ziyigift evela kuNkulunkulu inhlupheko amen bazalwane ngibona ngathi ngilahlekile niyayizwa le amen bazalwane uthi uPaul aziyigift treat inhlupheko as such ngoba wena ukholwa yi-sovereignty kaNkulunkulu awukwazi ukuthi uclaim ukuthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu sovereign anything eyenzeka empilweni yakhe ivunywa nguye uma kwehla inhlupheko ungakwamukeli njengento eyivela kuNkulunkulu le niyayibona i-hypocrisy lapho bazalwane awukwazi so uNkulunkulu uma e-sovereign akabe sovereign ngey'nto ezinhle ongena kuzona abe sovereign noma ungena ey'meni ezilikhulu ngoba akashintshi uThixo uma ivumela inhlupheko ulungisa ukuphila kwakho amen bazalwane bayangizwa bazalwane uthi umhlabeleni nokuba meva ngiwanyathela lapho ngihamba ngeyakho indlela ngiwanaki ngoba uJesu uyawapholisa amanxeba i-sovereignty ekwenza ukuthi ube nomqondo njalo yokwazi ukuthi uNkulunkulu sovereign usovereign uNkulunkulu noma ngithi going through hell he's sovereign soke uthi umphostoli Paula labazalwana bathathe i-obligation bathathe i-responsibility yokuba izakhamuzi zasezulwini bayiphathe ngendlela efanele ukuze bathokozele ama-benefit okuba umntwana kaNkulunkulu phakathi nenhlupheko I love that amen bazalwane uthi kukho konke enikwenzayo ziphatheni njengabantu abaziyo ukuthi uJesu uyinkosi ungumnikazi wamagunya phezu kwazo zonke iziphathimandla number 2 uPaul uthi kulabazalwane yibani ngabahlanganye nabahlangene ngomoya owodwa nilwele ukukholwa ivangeli amen bazalwane verse 27 uthi kuze kuthi noma ngiza nginibona noma ngingekho ngizwe izindaba zenu zokuthi nimi niqinile emoyeni munye nangomphefumulo munye nilwela inkolo yevangeli What is important evangeli kuNkulunkulu is not what you're going through ngoba what you're going through ukuvumela ukuthi ungene kukho ngoba ufuna ukuphelelisa impilo yakho ekulungeni kuyezwakala abazalwane uma ngingena enhluphekweni I need you to remember that ukuthi ngikhonza uNkulunkulu sovereign and uneplan perfect uNkulunkulu ngempilo yethu leyo plan yayicomplete before uzalwe uyazi wazi uThixo ungakazali ukuthi wena namhlanje uzobukuphi ubhekene nani he knew that uma wayengathanda ukuba ungene khona wayengeke akwenze kube ingxenye yeplan lokho kuyezwakala abazalwane into esemqoka ivangeli likaNkulunkulu and you know what uma ufocus entweni uNkulunkulu athi focus akuzona uNkulunkulu yakwazi ukuthi akutake care kulezi zinto zami ukulwa nazo kuyezwakala izimpi zakho ziba ngezakhe uma ulwezakhe amen ngoma ufuna ukuyilwela uyakuyeka kuThixo akutshela wena uyozila ukudla ulambe uze ube yithambo singashintshisini i-obedience efunekayo uNkulunkulu ufuna umuntu uhambisane nentando yakhe abe sendleleni yezwi lakhe ukuze impilo yakhe yalukwe izwi likaNkulunkulu abe yilento uNkulunkulu Jesu afela ukuthi ube yiyona yimina nawe sidinga ukwenziwa enkulunkulu usebenzisa nenhlupheko ukwenza inhlupheko ezinde ngokuthi ziyawehlisa inhlupheko itholula ikubeke laphansi yabona uma usulaphansi ayiseke enye indawo ozoya kuyona ubuzuvuma hayi inkosi ngenze ngoba nokuthi ngisuke la ngibuyele la bengikhona kungiqansakala yabona so ke uNkulunkulu he is all wise man uyasazi ngamunye ngamunye ukuthi iliphi ibhathini edinga ukulipress ukuze athole i-attention yethu aprethi bhathini kubaleka amarobhothi yabona kade ehlaza uyabona ucula ubone ulubone iKhenani laphaya and my valela kuvula imuntu kuphela ushatini lesidalwe sini umuntu uyaphelela ushatini agadi is pursuing you athi umhlabeleni noma umnqanda ngenhlupheko noma unqanda ngenhlupheko ngiyokubonga laphaya ngiyayizwa leyo nto bazalwayo amaculo la angafani nale chorus kade siyicula esihlabele sizunge ngiyami ngithi sizunge angathi sihlabelele ngesihlalo sikashembe nathi sikashembe awukwazi ukuzizunge ngeke sisizungeze isihlalo sikajesu bazalwane ney'nginosa zisizungezi ziyawa phambi kwazo okay zifihlile amasera avala ubuso ngamaphiko afihla nenyawo atshelana wodwa ukuthi ungcwele lo ungcwele unguJehova Sebaothi umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakhe yilo uNkulunkulu esimkhonzayo bazalwane laphana uyokhamisa for all eternity uxakwa nje ukuthi uNkulunkulu lo bukade udlala ngaye lapho unjani siyongena ngomusa abazalwane hayi ngokuthi simqonde completely umusa amen alibonge igama lenkosi angiqhubeke ukuze ngifeze inhloso zami zokujabhisa umxolisi so ukuthi bani ngabahlangene ibani ngabahlangene ngomoya owodwa nilwele ivangeli makabonga uJesu number 3 kumele samukele izinhlupheko njengesipho esivela kuNkulunkulu amen bazalwane uthe versioni lika 28 ningethuswa ngalutho ngaba melene nani okuyisiboniso sokubhubha kubona kepha ngesokusindiswa kwenu uma kuthola i-opposition is a sign njengomntwana kaNkulunkulu laba abakuophozayo bangasesayidini likasathane bazobhubha wena ophozwayo ngenxa kaJesu uzosindiswa uyaqhubeka ke uthe verse 29 ngokuba ngenxa kaKristu nina nabelwa noma it has been granted ngomusa I think we all hope ukuthi niphile impilo engena trouble niphumelele kuyo yonke into eniyenzayo it will have sound well ukuthi ngomusa uNkulunkulu sabelele yonto njengabantwana bakhe but akasho njalo uthi angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nani bazalwane inhlupheko nabelwe ngomusa ukuthi nihlupheke thanini amen bazalwane ivangeli lela ngithi this is good news uma uphakathi nenhlupheko this is good news ukwazi ukuthi uNkulunkulu okwabelela okuprovided ukuthi uhlupheka ngenxa yokuthi ukholwa nguJesu Amen bazalwane. Uthi angisho ukukholwa kuye kuphela kepha nokuhlupheka ngenxa yakhe. Uthi ke evesini ka 13 nikukho khona lokho kulwa noma lezo zinhlupheko noma leyo conflict yezinhlupheko. Ena kubona kimina nakalokhu nizwa ukuthi kukimi. So kuPaul akafana nalabo bantu abama like shene emgwaqweni magugijinyi marathon bekufuqe ngamanzi labo uthi noma ubanjwa ama cramp bethi hayi bekezele akhulume umuntu engakaza abanjwe icramp egijima uyi cramp uzugcina ufa abanye bayafa behlonyekiswa abantu abathe bona ukuthi upetrol uphelile nenjini iyashiselwa manje nathi hayi balo bekufuqa ngamanzi lapha esikhundleni sokubuyeke lento uhambe ekhaya uqhubeke impilo nezingane zakho ugcina ufile abangayazi uPaul akakhuthazi leli bandla lase Philippi njengalabo abantu abanjalo uphakathi nenhlupheko bambonile bezwile namanje basezwe ukuthi usaqhubeka nenhlupheko soke lento ayikhulumayo into ayiphilayo bayangizwa bazalwane. Hayi akayena lo mfundisi oyicelebrate wanamhlanje. Labafundisi abambe beqoqa imali lapha kunini. Babizwa ngamadoda kaNkuluNkulu, iyodwa indoda kaNkuluNkulu uJesu. Kuyezwakala, akho indoda kaNkuluNkulu namhlanje. Uthi umuntu ungamazi nokuthi uphila kanjani uvelaphi. Ushiye ibandla hamba ulandelana nalabo bantu. Abanana nendawo yokukhonza. Bakufaka etendeni lapha wazi nanokuthi uzophila kanjani lapha etendeni. Nichithe imali nigibele abantu. Especially abazalwane ungazi ukuthi ingqondo leni buyitemeke kabana. Angazi noma ukuthi anifundisiwe kahle. Abazalwane bashiya amabandla baphuputheke nje balandela umsangano. Bengikubona ngomdzwabo lapha eDazinook. Iyafana lento nalento yayilapha yayibizwa yipi le bandlane lalila e Pine Town. Universal. Amadoda akhonza naloba bangizwe kumusho ngegama. Bathi ayake simshayeleni izandla umkhulu wethu akekho nalapho. Ngathi nanga umhlolo. So ngiyabaza abanye abantu bashiya amabandla aphilayo balandela lemfuku mfuku. uNkulunkulu asize bazalwane sihlakaniphe manje funda iBhayibheli uqeqesheke uhlakaniphe iBhayibheli nikuhlakaniphisela insindiso etholakala ngokukholwa kuJesu likusize ukuthi ungahamba uchithe imali zakho ngenazo ulandela igebengu lezi. Amen bazalwane. So ke uPaula inhlupheko akhuluma ngazo uyazazi ukuqhubeka nevangeli, udefend ivangeli, ushumayela ivangeli, uunited nabantu abamqondo munye ngevangeli, ngisho ngathiwa balishumayela ngesihawu, as long malishunyayelwe, la into isemqoka kuPaul. Uyayazi lento. In the midst of inhlupheko ukuthi bazalwane, this is Christian life. It's normal. Get on with life. It's not gonna be long. We're heading for eternity. Inhlupheko lezi zizophela kusasa mzalwane. Kuyezwa kanti ngisho ngathi awunakhaya zizophela kusasa. You heading for eternity. La ungasophinda ukutheste khona into ebizwa ngenhlupheko. That is mukholwa uJesu. Mungakholwa uJesu ngisho ngathi uphila kahle la. It's even worse. Ukukhasa kumasiphela you going to hell. So ke iphushu elisemqoka lapho uPaul alibekayo evesini ka 27 kuya ku 30 ukhuthaza abazalwane ukuthi babe nenkambo efanele ivangeli. That's it. Hambani ngendlela efanele ivangeli. It doesn't matter ukuthi circumstances simo sinjani. Ungakhohlwa ukuthi ubizelwe ukuthi uhambe ngendlela efanele ivangeli. Ukhangise ngobuhle bevangeli. Amen bazalwane. Ubuveze noma ngabe kuthiwa isimo sibi. Amen. So isifiso sakhe leso ukuthi phakathi kwezinhlupheko zokuzingelwa bapheleliswe ebunyeni ngoba inhlupheko ziyisipho esivela kuNkulunkulu. Amen. Uyakhumbula uPawu uNkulunkulu ekhuluma noJob uJobe exakwe inhlupheko. Wayengazi uJob ukuthi kade kunemeeting lezinhlupheko zi-approve uNkulunkulu. Wakonvinswa iphukuphuku ezazingabangani babo. Hey Job mfowethu uyazi. Sitshele mhlambe manje. Mhlambe uke washibilika nini. Akekho umuntu oqukutwa inhlupheko kanjena ethanda uNkulunkulu. Abazalwane basho njalo uma uhlupheka. Bona bazalwane ukuthi yeye isimo esilukhuni lapha kumthemba neyintemba. Mhlawumbe khona into ephambene phakathi kwakho noNkulunkulu. Sho ukuthi uright. UJobe wagcina eselalela abangani bakhe laba waqala ukucomplaina manje kuNkulunkulu. UNkulunkulu uthi kuJobe, okay Jobe, ngoba ucabanga ukuthi uhlakaniphile, let's sit down. Ngizokubuza umbuzo ngoba kubonakala engathi uyazi. Ungitshela ukuthi ungiphendule leyo mbuzo njengendoda yabona. Umbuzo ukuthi hey Jobe, uyazi ukuthi amakhaza nje. Esikhulume ngento oyazi amakhaza ahlala kusiphi storeroom. UJobe wabeka isandla emlonyeni wathi Nkosi, I don't know. UNkulunkulu. Simple. Inhlupheko kuJobe ayekuzona zazi ngekho real, zazi real like death. But zayivumela uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uzora. Lo uNkulunkulu wayembiyele. USathane ezama ukumngenela. Ilo uNkulunkulu wavula isango. Wabeka imincele ukuthi Satan, you can do whatever, but ungawuthinta umphefumulo wakhe. UNkulunkulu akakudedele enhluphekweni nje ukuthi uSatan akukhahlele nje umathanda. Unemincele. Uyazi uThixo ukuthi unokuthwala into eyingakanani. Kuyezwakala. Uma kunzima, unendlela yokuthi ukwazi ukukhululeka enhluphekweni. So we need to believe we sovereign, is sovereign kaNkulunkulu. Siphile bazalwane. Amen. UNkulunkulu akasi yona nje sovereign ekusindiseni abantu, sovereign kwimpilo yonke. Completely. Iphuzu lesibili engifuna silibheka fishane. How am I doing time wise? Iphuzu lesibili esemqoka engifuna silibheke. Uthi uPawulu inhlanganyelo yangempela ngamanye amazwi kumele ukuba nenhlanganyelo yangempela. Inhlanganyelo yangempela iqala ngentobeko yangempela. Okay. If you fake something, don't expect ukuthi uNkulunkulu uzokunikeza the real thing afterward. Uyezwakala? Uma uqala into ngendlela efake, uyiqale wrong njena anizukuhlangana noThixo phambili. Fanele ubuyele emuva la uqale khona uyiqale kahle. Soke lento yentobeko noma ubunye noma inhlanganyelo iqala ekuthobekeni kwangempela bazalwane. Ngoba uma singakwazi ukuthobelana kuyonakala. Amen bazalwane. Sivele endaweni ezahlukene, wena sinamakhanda ahlukene. Uyabona, na uyazazi nami ngiyazazi, uyabona. Nkosikazi uyangazi. Siyazani. Uyabona, so uma besingakholwa angisho ukuthi ngabe sisashadile nonkosikazi. Ngoba nami uyabona uma ngingena emzini wami kukaMthembu lapho akukona iChristchurch Pine Town. Ngisho kufika uMongameli uRamaphosa ufika kaMthembu. UMongameli bakhe busala emnyango. Uma ungena emzini wami mina ngibhede. Manje uyabona uma ukholwa kungekho, uyayibona leyo nto. Uthobelana uma kungekho, uyabona leyo nto. And uma abantu sebedlula o-40 beshadile beyalena, Yabona lento yokuthi unkosikazi akuhlonipha kwesabe njengabe kanti nisanda kushada nika ihoneymoon iyaphela. Uyabuqala ngokukutshela umuntu uthi lo udaka kwenzela ikofi njengendlela ejwayela. Ey, mdakwethu nami bengilindele ukuthi uzokwenza ikofi. Ngikhathele kabi nje. Ubuya emsebenzini, ey, yazi ngikhathele kabi, angiphekile manje awuzame ukuthi wenze. Ya, so kuma uhlakaniphile umfundi bonto, okay. Kushintshile manje uyabona sikhulile manje siyazana uyazi naye ukuthi hayi bo angisona isigqila le ndoda siyasevane la
okay
ivangeli liyakusiza ukuthi manuve lapho but likunika intobeko ivangeli naleli bandla lethu bazalwane ngeke liye ndawo not this one kuphela naleli lasekuseni ngeke liye ndawo uma singenakho ukuthobela sithobelane kuyezwakala ungalingi ukuthi uma umuntu ekuthobela ucabanga ukuthi uyisilima ngiyazi ukuthi izwe lisitshela leyo nto ukuthobeka likuthatha izwe njengeveju umuntu uma yizibhukubhuku umthobela kabe secabanga ukufanele acanase lapha ekhanda uyabona intobeko yinto yevangeli ngoba sine model uJesu kuyezwakala owathe nguNkulunkulu live alone mina nawe-ke nje nathina siyi-nothing kahle kuyezwakala in comparison indaba kaNkulunkulu ehle ezulwini eshiya ubuNkulunkulu bakhe eza emhlabeni athi esesemhlabeni efunyaniswe njenganathi aphinde azehlisa besigqila sokukhonza into engelutho njengami nawe uthi uPawula lo mqondo kawubuse nini enikholwayo. Amen bazalwane. Have that attitude. And uNkulunkulu uyayithanda ke attitude enjalo. Akamelani nalo. Abantu abaphakamayo uNkulunkulu uyabehlisa. And uma wehliswa uNkulunkulu ayekho umuntu oyokuphakamisa. Kuyezwakala bazalwane. Kodwa abantu abayithobayo phambi kaNkulunkulu bayithobe ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu. uNkulunkulu uthi uyabaphakamisa and uma ekuphakamisa uNkulunkulu akekho uSathane esihogweni onokwazi ukuthi akwehlise. Makabonga uJesu. So ke uPawula ke ukubasiza abazalwane ukuthi badile nale nkinga abanayo ubanikeza izinto ezisihlanu kafishane bazalwane okufanele ukuthi bavimbele ngazo ukuxabana ebandleni. Amen. Number 1 uthi iqiniso lokuthi sonke sikuKristu futhi sihlanganyela othandweni lunye lobuKristu kumele limele lisigcine simunye. Leliyagama elithi uma is not if since kukhona lokho kuKristu. Ukhuluma ngezinto ezikuKristu kukhona induduzo kuKristu kukhona ukukhuthazeka kuKristu kukhona uthando kuKristu kukhona inhlanganyelo kuKristu lezi zinto sinikezwe zona uNkulunkulu kuKristu ukuze sikwazi ukuba simelane amen bazalwane nezimo ezifuna ukusahlukanisa njengabazalwane siyezwana. So ke lapha kuverse 1 uthi njengalokho kukhona induduzo kuKristu that should help you ukuthi in spite of inhlupheko nigcina ubunye why ngoba nithola induduzo kuKristu amen iyakwazi induduzo ukuthi to spare you on under these difficult circumstances yokumelana nezimo ezimelene nawe njengomntwana kaNkulunkulu. Siyakwazi ukuthi ngalento sigcina ubunye ebandleni likaNkulunkulu. Amen bazalwane. Lamagama ke amabili aqala ngawo lento njengoba sengishilo amagama asemqoka uyaplida lapho uPawulu ukuthi uma kuwukuthi nizokwazi ukuphelelisa injabulo yami lezi zinto zizokwenzeka uma ngigrasp la maqiniso enginikeza wona. So ke kukhona induduzo kuKristu, duduzekani, qhubekani nimele ivangeli phansi kwezimo ezibuhlungu eniphila ngaphansi kwazo. UJesu ke uyinduduzo yethu bazalwane. And lokho kuba induduzo yakhe kithi ukwenze ngomoya ongcwele, uyakhumbula wathi uma esezohamba ukuthi ngizophinde ngimthumele lo munye umduduzo njengami, meaning ukuthi ngingumduduzi wenu. Njengoba sengibuyela ezulwini, uNkulunkulu umoya ongcwele ofana nami uzobuya azohlala phakathi kwenu, aqhubeke nomsebenzi wokuniduduza, to spur you on in life. Niphilele ivangeli phansi kwezimo ezilikhulu, ngoba it has been granted to you not to believe only but also to suffer. Amen.
Amen.
Unkulunkulu osinakekelayo bazalwane, ningamthola lapho uNkulunkulu onjalo, akuhlomise ngezinto zonke ozoyidinga endleleni, izimo ongazazi. UNkulunkulu ukuhlomisile ukuthi ukwazi ukungena kuzona, udlule kuzona. Makabonge uJesu. So ke izinto lezo simele ukuba sikhumbuzane ngazo. UJesu uyinduduzo yethu ngale ndlela yokuthi usithanda unconditionally. Ukwazi ukuthi uJesu uyangithanda unconditionally kunginikeza induduzo. Uyangikhulula ekutheni ngicabanga ukuthi uma ngibhekene nezimo ezilikhuni kungenxa yokuthi mhlawumbe uNkulunkulu usengilahlile na. Cha, I'm loved, I'm secure ekutheni ngiyathandwa mina ezulwini. Makabonge uJesu, angizukuhamba ngiyidayisa chip ukuba ngithandwe abantu. Makabonge uJesu, abantu abangathandwa ezulwini bahambe beyidayisa nje befuna uthando endaweni eyirong. Uma uthandwa ezulwini nje yabona. Amen. We sort out. So labazalwane eFiliphi babe bhekene nezimo ezilikhuni, uthi uPaul induduzo iyatholakala kuJesu bazalwane. Everything enidingayo is in Christ. Makabonga uJesu, don't look elsewhere. KukuJesu. So le futhi masazi ukuthi uJesu uyasithanda, is more unlikely ukuthi sifune ukuba sibe ngcono kunabanye. Abona umuntu ohlala ekhale eskrimela ispotlight, umuntu ongazi ukuthi uyathandwa. Umhlabelele uthi lokhu kuyangimangalisa futhi kuyangithobisa, kuphelisa yonke inkani. Ngiyathandwa ngikubani na? Uthi obayethe Nkosi. Amen. Zitholakala kuJesu ke lezi zinto esidingayo bathandekayo ukuthi sikwazi ukugcina ubunye ebandleni likaNkulunkulu. Number 2, iqiniso lokuthi sinobudlelwane nomoya ongcwele limele ukusigcina singenakho ukwahlukana. Just to know ukuthi uNkulunkulu uhlezi kimi, uhlezi kuwe njengomntwana kaNkulunkulu, okuyisign yokuthi ungohlengiwe. How can we be divided? We should. Amen. See, no power only till we belong together. Let us just be who we are, family members of God. Amen, bazalwane. Ngiyakubona leyo nto besinga 1B, sinenhlanganyelo kuphi? Kamoya. Moya ongcwele uhlanganisa abantu noNkulunkulu, aphinde ahlanganisa abantu nabantu. Kwenza kanjani lokho? Ngokuthi uma ukholwa ukufaka emzimbeni kaJesu. Eqinisweni mina nawe, we are nothing more than just members in the body. Singamalunga emzimbeni kaJesu. UJesu kuphela obalulekile, uyinhloko. Mina nawe, we just members ngezipho ezahlukene. Amen.
Amen.
And ukubaluleka kwakho kuxhomekeke ekutheni ube yingxenye yomzimba. Bayangizwa bazalwane. Ungalingi uthenge lo mqondo wokucabanga ukuthi nje wena uyi-Rolling Stone yomzalwane nje. You self-sufficient, you can be umzalwane nje independent. Awukwazi. ngoba uma usindisa uje umongwe ufake emzimbeni. I did say this ngolunye usuku lapho. Uyabona umuntu uma unqunyiwe usukile esandleni useless, ayikho into ungawenzani nje. Kuye ngathiwe ngikupha ungawenzani nje. It's disgusting. But uma ulapha esandleni, uphelelisa isandla. And le minwe yami irelya on each other ukwenza umsebenzi ofanele ukwenziwa isandla. Ngithina nawe. Ibandla. That's what we are. Makabonga uJesu. So ke uyayibona ke lento kaSeneca beno iYudia yokubanga ebandleni likaNkulunkulu babelahlekelwe yilo mqondo. Akekho umuntu o-prominent ebandleni likaThixo uJesu kuphela. Makabonga uJesu. Niyeke lento bazalwane ukuthi umfundisi ni nimbeke nimakhele iphedi still yabona nikwazi ukuyiphakamisa ngeremote nonisimasaje ama-ego zethu la size ngigcine senisibiza ngamadoda kaNkulunkulu. Ngalingi nje uyenze leyo nto la ekhaya, siyazi thina asifuni futhi iyodwa indoda kaNkulunkulu uJesu, thina nje siyisebenzi ndawonye. Amen bazalwane, niyangizwa? That's the Church of Jesus Christ. Akuyona cult. Amen bazalwane. So uma ungcwele uyena ohlanganisa abantu noNkulunkulu, aphinde ahlanganisa abantu nabantu, and sifanele ukuba sibe nefellowship naye, sikhulume noma ungcwele ufuna uphume lo mqondo, especially kuthina ama evangelical ukuthi awukwazi ukukhuleka nokumoya, ukwazi ukukhuluma noma ungcwele, umsangane leyo nto. Uma ungcwele uNkulunkulu. Mukhuluma nomoya ongcwele ukhuluma noNkulunkulu. Kuyezwakala u represent i Trinity. Njengalokhu uJesu la waye represent i Trinity. Asinabo uNkulunkulu abathathu, sinoNkulunkulu oyedwa oneziqu ezintathu. And noNkulunkulu oyedwa oneziqu ezintathu aka exist ngaphandle kokuthathu bakhe. Niyayizwa leyo nto? Abazona ngesinye isikhathi uyekhuluma umuntu uyamlalela ucabanga ukhonza uNkulunkulu abangaki lo mfowethu. Uyedwa uNkulunkulu esimkhonzayo. We have fellowship nomoya ongcwele. Uhlezi kuwe, uhlezi kithi umsebenzi kamoya ongcwele ukuthi akududuze, abe yi-comforter, uncike ngaye, ukhuluma naye, ubuza imibuzo kuye, ungumfundisi wakho. Uma uvula iBhayibheli, cela umoya ongcwele akuqeqeshe. Akufundisa lambuli izwi likaNkulunkulu, ungabe isidomo somzalwane. Uma ungcwele owenza lo msebenzi uthisha. Umsangano omunye ukuthi ungakhulumi notisha. Ngabuza imibuzo. Pretend engathi uyazi ungazi. Ubudomo buvela lapho. Abantu abahlakantwini babuza uthisha. Uma ungcwele unguthisha, uhlala phakathi kwethu. Wenza umsebenzi wokwakha ibandla likaJesu, uyasifundisa, uhola ibandla. I have to talk with him in a biblical way. Angikhulume indaba yokuba crazy. Amen. Lalela ukuthi uPawulu uthini ekhuluma ngomoya ongcwele ngothi naseRoma 8 verse 9 uthi kepha nina nikhe enyameni, nisenyameni kodwa nikuye umoya uma umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Kepha uma umuntu engenaye umoya kaKristu, umoya kaNkulunkulu, umoya kaKristu, lowo akasiye okaKristu. Because umoya ongcwele unguNkulunkulu. Awukwazi ukuba ube umntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu engekho kuwe. uNkulunkulu ukuthina ngomoya ongcwele. Makabonga uJesu. So ke ungumuntu, simele ukuba sikhulume naye, sibe nefellowship naye, simbuze imibuzo, silalele siphendula ngevoice yakhe through izwi likaNkulunkulu ukuze sihlakaniphe sikhule enkosini bazalwane. Amen. So ke le nhlanganyelo yethu, lobu bunye bethu, asikwazi ukububhesa kwezinye izinto. Simele ukuba sikubhese kumoya ongcwele, asikwazi ukukubhesa kwi-homogeneous unit principle. Siku pesa kumoyo ngwele ngobu yeno wakibandla kaNkulunkulu. As such, siyakhuluma naye ngoba unguNkulunkulu phakathi kwethu. Makabonga uJesu. Uma sibhesha ubunye bethu kwezinye izinto ayizusebenza leyo nto. Amen, bazalwane. Number 3. Uthando nesihe ebandleni kumele ukugcina abazalwane bengahlukene. Amen. Again, verse 1, uma kukhona isisa nesihawu, we got tons of that. A limitless provision from uNkulunkulu. Yothando nesihe simukele uthando nesihawu kuNkulunkulu, sidlulisela lokho kwabanye abazalwane. We treat one another with uthando nesihe njengabantwana bakaNkulunkulu. Makabonga uJesu. So ke into ongafanele nje lekhe ebandleni likaNkulunkulu le. Uthi uPawula lezi zinto ayikhona. They should keep you united in the gospel. Makabonga uJesu. So ke I think umbuzo wokuthi esingaba nayo ilo ukuthi practically ke uma sekukhulunywa indaba yokuphila ke kwemihla ngemihla njengebandla. Lezi zinto zibukeka kanjani? Paulu uyayiphendula leyo nto asibheke number 4. Uthi Paulu simelwe ukuba nomqondo munye bazalwane. Uma sizokwazi ukupheleliswa ebunyeni, uthi Paulu evesini ka 2, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe mqondo munye. Ninothando lunye. Nibe enhliziyonye. Niqonde into inye. Amen bazalwane. So ke iaphili yakhe yokugcina le. Paul uma kukhona into ezongithokozisa njengoPaul, uma nifuna ukuphelelisa intokozo yami njengabazalwane bami abangabantwana bami nibandle nganitshala nina, nganikhulelwa, nganizala. Uthi ke kuzokwenzeka lokho ngoba niphelelisa ubunye phakathi kwenu nobudlelwane phakathi kwenu njengebandla. I want to see you united, not divided. Amen bazalwane. Uthi ke lokho kuzokwenzeka uma nimqondo munye, ninothando lunye. Amen bazalwane. Lezi zinto zisemqoka kaba umuntu akwazi ukuyi unpack manje ngenxa yesikhathi. Ninhliziyonye, niqonda into eyodwa. Ivangeli liyiguide yethu bazalwane. And umoya ongcwele. Anything engiyenzayo kumele ukuba ngibuze umbuzo ukuthi iyalipromote ivangeli, iyalidefend ivangeli, noma ilidonsela phansi ivangeli na. Amen. So kuPawulu uthi uma nizokwazi ukuphelelisa injabulo yami yenzani le nto. Iba nemqondo munye, inhliziyonye, nibe nothando lodwa. Number 5, simelwe ukuba sithobeke futhi sibeke abanye ngaphambili kuqala kunathi. It's becoming more difficult now. Ngoba asicabangi kanjalo bazalwane. Intobeko akuyona into yethu. Amen bazalwane. Ukucabanga ngabanye abantu ngaphambi kokuyicabanga thina into engayenzi leyo. Amen bazalwane. Uma sengithole into ezanelisa mina, then I think of other people. But this is culture, is countercultural lento eshiwo uPawulu lapha. Efanelekile futhi ngoba ibandla likaNkulunkulu alifani nezwe. Indlela yokuphilwa ngayo ebandleni likaNkulunkulu ayifani nezwe. So ke attitude esidinga ukuba nayo yile esizozwa ngayo ngesonto elizayo. From verse 5 to verse 11. Eka Kristu. Niyangizwa bazalwane? Don't model yourself with anybody. It doesn't matter ukuthi brilliant kangakanani. I model yakho uJesu. Ngoba sonke siyahluleka. Amen. Kusasa ngokunyathela ubhozo. Yabona? Now uzobuyisa ifavor futhi wenza into ezomkhuba. Thina siyakhubana njengakho uPawulu letha lezi zinto. Sirely ngalezi zinto. Sithandane, sithithane ngomusa. Ngoba we bound ukuthi sikhuba. So kuma ngiyimodel yakho mhlawumbe ikhuba, you done. But uJesu, perfect. uzok challenge till ufe. And you will never ever, he will never ever disappoint you. Makabonga uJesu. So ke uthi ningenzi lutho ngombango nangodumo lwezwe lokuyifunela ukuba udunyiswe kepha ngokuthobeka nishaye sengathi abanye bakhulu kunani noma abangcono kunani ukhona okwazi onalo mqondo laphakathi kwethu ukhona ucabanga ukuthi mina ngingcono kunani angicabangi angifuni ukukhohlisa into esingayazi thina sitshela ukuthi nje you are the best. Work hard to be the best. Bible lithi cabanga ukuthi abanye bangcono kunawe. Amen. Nithi amen kulokhu niphinde nithi amen wabethu abantu you are the best. You know. Never ever think that ukuthi awuyena the best. You are the best that there is. Paul, you're not. You shouldn't be thinking like that. Even if you are, don't think like that. Cabanga ukuthi abanye abantu bangcono kunawe. You can't do that uma ungathobekile. Amen. Awukwazi futhi ukuthi unakekele idingo zabanye abantu uma ungathobekile. Amen, bazalwane. So zonke lezi zinto ziforeign kuthina bazalwane. In short, ngizofunda i-passage lomfowethu azoshumayela ngala ngizukusho lutho ngifuna nilalele but ke ngaphambi kokuthi ngisho njalo thatha lesexwayiso jotha leli verse phansi uma ungena umuntu ocommitted ukuthi uthanda abantu uyinikele ekutheni usiza abantu unakekela abantu kunokuyinakekela wena lalela ukuthi u-1 John 3:17-18 uthini uthi kepha yena onemfuyo yezwe noma nezinto noma namagoods ebona umzalwane wakhe eswele amyalele isihawu sakhe noma ngamnikeza isihawu uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye na ngamanye amazwi mawulo uhlobo lomzalwane ungoqo wagcina nje ukupha umuntu something. Eh? The question is not rhetoric. It's a serious question. Wagcina nje ukupha umuntu something. Engakucelile. Nimbuza ngamehla athi lomzalo umfundi ucabanga ukuthi silima endlini. Imali isetshenzwa kanzima. Ngingavoice kangoqo. Ayini mayi. Serial bazalwane bayancintshana. Abazalwane bancintshana umuntu aza afunda ukuncintsha uNkulunkulu. Balaba baqoqa umnikelo uyoma umzali ubhizi ucinga uthi ubhobho nje. Uyabona u5 rand. Let me help you. Uma ufunda iBhayibheli lithi umuntu umele ukuyiprepare ngomgqibelo eprepare iSunday. Niyangizwa bazalwane? Kuthathe serious ukukhonza uNkulunkulu. Uyabona le nto yokuthi ufike la enkonzweni ucinga umnikele. Ngoba nje obucinga kusho ukuthi unawo. Uyabona? Angikhulumi ngomuntu uma usuke ungenayo imali uyafana nomuntu onikelile. Ngiyezwa la. So angifuni ukuthi uphume lapho manje kusho ukuthi akufanele ningize enkonzweni, uyabona? But uma ucinga kusho ukuthi unayo. Problem yakho awuzange nje wayi prepare. We take seriously lento eyenzayo. IBhayibheli lithi prepare before time uma uze enkonzweni. Makabonga uJesu. So ke ukuze ungalokhu uvulo zip kuma wallet nase na kuma pace lapha bonke zipho labo ufuna amasent yabona kuyezwa kahle izokusiza la angisho ukuthi awunikeli ngesent but uma unonikela ngesent ufanele kulazi ukuthi likupha ngithi ulikhiphe nje isent lakho unikele umuntu angami lapha ukuze kushone ilanga ugunquze icinga into ongayazi ubuyibekele okay leyo nto ikhombisa ungamhloniphi uNkulunkulu bazalwane it's got nothing to do with me it's got nothing to do with us it's got everything to do with ukuthatha serious into oyenzayo prepare yourself before Sunday I'm going to church uzufike late emsebenzini uvuka uqala ukwenza i-ironing ekuseni ulala ungazi ukuthi uze enkonzweni okay prepare yourself on Saturday nomnikelo wakho yonke into i-ready Amen bazalwane. It's only me ngoba sengimdala nginokukhuluma lezi zinto. But ziqiniso. Don't fall on the trap okuthatha ukukhonza uNkulunkulu. Ujwayeze ukupha. Kuyezwa ka? Kube umzala nophayi. IBhayibheli sibusisiwe isandla esinjani? Esinjani? Niyayazi leyo nto bazalwane. Busisi isandla siphayo kunesamukelayo. Amen. Nizoqala ukuphi? If you want to try it, I'm here. I can be of you. I'm joking. Amen, bazalwane. But iqiniso leli sumele ukuphana njengabazalwane. Amen. Uyijwayeze lo mkhulu. IBhayibheli lithi uma ungakwazi ukwenza leyo nto ubona umuntu edingile unayo indlela yokumsiza ungamsizi uthando lukaNkulunkulu ungahlala kanjani kuwe akumina engibuza lo mbuzo uJohane angithi nimzwi jota phansi livezi uhambe ulifunde ukhuleke uzokukhulula uNkulunkulu ekubeni ungoqo uma unenkinga yokuphala amen bazalwane okay nathi ke example la encwadini yabase Philip 2:5-11 lalela lama verse ukuthi athini this is our model uJesu lithi iBhayibheli mawubekini lo mqondo athi uPaulu athi ekhuluma ngawo ukuthi fanele nibe umqondo omunye lo mqondo okuthobeka owukhona nakuKristu Jesu verse 6 owathi enesimo sikaNkulunkulu lela gama elithi isimo likhuluma nge unchanging nature kaJesu yobuNkulunkulu owade nesimo sobuNkulunkulu simo sikaNkulunkulu akaze asho ukuthi kuyinto yokuphangwa ukulingana noNkulunkulu kepha wazidela ethabatha isimo senceku enziwe ngomfanekiso wabantu wathi efunyenwe enjengomuntu ngesimilo this is is changing form which is ayikuyona yokuba umuntu okay wazithobisa elalela kwaze kwaba sekufeni yebo ekufeni kwesiphambano 9 ngakho ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika igama eliphezulu kwamagama onke ukuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu uyinkosi kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise le nto yokuguqa uJesu akuyona into ya once off uma umntwana kaNkulunkulu you live there pamka Jesu niyangizwa bazalwane akuyona into oyenza mhla ukhomitha impilo yakho ku Jesu le you started there you do it every day we are surrender ku Jesu every day umvume ukuthi uyinkosi umvumele ukuthi akubuse uholwe ngomoya kaNkulunkulu wenza intando kaNkulunkulu njengomntwana kaNkulunkulu and isango lokungena ekube nomntwana kaNkulunkulu livulekile kuona lawo mavesi upendukela ku Jesu uguqa uyithobe kuye umvume ukuthi uyinkosi umcele ukuthi akusindise abuse impilo yakho then uyasindiswa ube ingxenye yebandla likaNkulunkulu igama lakho lilotshwe encwadini yokuphila uqala ukufunda indlela yokuphilela uNkulunkulu makabonga uJesu and naleyo ndlela yokuphilela uNkulunkulu uyisizwa umoya ongcwele ohlala kuwe ongena ngesikhathi umukela inkosi uJesu makabonga uJesu so kuma ufuna ukwenza leyo nto you can talk with us ngakukhuluma neinsizwa lapho sabafundisa abaningi bagcwele nje ukhulume nabo bakusiza ukuthi unikele impilo yakho kuJesu ukuze ube ingxenye yebandla likaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu akusiza uqala ukuphila lezi zinto uPaul akhuluma ngazo sekuthi mhla ibonakaliswa sifane naye ngiyocela sithobise amakhanda baba ngcwele sibongile kakhulu ukufista around izwi lakho uNkulunkulu wami ongcwele ngiyakhuleka ukuthi uqhubeke ngomoya wakho ongcwele ulambule ezinhlizweni nase empilweni zabantwana bakho uNkulunkulu ethoma uhlulabe ngendlela wena wedwa onokulaba ngayo ngendlela engcono baba wethoma uhle ufide imphefumulo yabantwana bakho ngezwi lakho bondleke babe namandla baqine baba wethu namandla onke ukuze bakwazi ukumela wena phakathi kwezwe eliphambeneyo nawe babusisa abantwana bakho ngezwi lakho uNkulunkulu wami ongcwele ulifake emqondweni yabo uNkulunkulu wethu namandla onke inqondo yabo iguqulwe yilo izwi lakho nokuphila kwabo uNkulunkulu wami ongcwele kulungiswe izwi lakho athe uPaul lingamanzi uNkulunkulu wami ongcwele osihlanza ngawo njengebandla lakho ukuze ngalolo suku olukhulu uyimisele ibandla elingenasisihla nambimbi phambi kwakho. Qhubeka nalowo msebenzi-ke uNkulunkulu wethu omhle ngomoya wakho ongcwele phakathi kwey'mpilo zabantwana bakho. Gcwalise iy'mpilo zethu ney'nhliziyo zethu ngenjabulo yensindiso yethu ukuze wena Jesu ukhazimuliswe kithi futhi ukhazimuliswe nangathi. Siyacela ukuthi ukwenze lokhu for udumo lwakho ngenxa kaJesu Kristu iNkosi yethu. Amen.